Tirarira. Tirarira.
Kanigwaya, weni more juu ya venye nina power. Yaman, yaman. Kwataka wire, the more na put more heart, the more na remain heartless.
Tirarira, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuka. Otero on the dot, grr, anadunda. Grr, tirarira, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuka. Odera on the dot, grr, anadunda. Top scorer, kakulunga. Tirarira, tuna first dunda. Zing na manga na zis na mabuga. Odera on the dot, grr, anadunda. Top scorer, kakulunga.
Kuna catfish, apo dunga. Ana heme heme odero na nilidunga. Una zuba natukolunga, utaperembwa perembwa ama utatumwa. Ruka mimba nkomedunga puma. Huka anadai atiku nifunga. Review yako staki ataka ni statano. View yako ibambi ataka una matako. Nadai arifi yako uyo mwenye leo ni sato na nayona kasabato. Sidai tuza macho, lipa deni ama napita na sistako. Sidai apaza vako. Yaman, yaman, yaman. Mapi yapo panatua iyo aroma. Nwa shiki moja sidai kasoba. Nishikie kikuota ntabaika soda.
Tirarira, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuka. Odero on the dot, grr, anadunda. Grr, tirarira, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuka. Odero on the dot, grr, anadunda. Top scorer, kakulunga.
Tumia shake it. Nina sugar mamia na miaka 20. For real, skade be patient. Usiwe kama rasta menunuwa ready. Ready whenever you ready. Nkicheki bank balance na wika mama we made it. Nime change letter brand new Fendi. Zagi komba zimechoka squeeze zizipendi. Moshi mingi mdomo imekauka. Mtembe zimetembezewa over the counter. Kanyongi kakibaki kana kwanga na kautam. Inawebeba lafu na wadondo wataota otao. Is what they gang gang do. Bro we can't blame you. Matisha ni mingi pata na kufweng fweng do. TPT na big booty bitch MKU. Wanajua there ain't nothing that cat can do.
Tirarira, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuga. Odero on the dot, grr, anadunda. Grr, tirarira, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuga. Odero on the dot, grr, anadunda.